Wezo e, oya mi ajali nini Mr. Romantic si, 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 si. Ugini ache ni siku moja natosha kulia Ugini ache ni siku moja natosha kulia Siku ya pili, natafuta baby Siku ya tatu, nikikuita dia eti Nimeisha yu Oya, nimeisha
Tukia chana, kurudiana, chitati
Nimeisha yu
Na tukikutana, na kukunjia, kibati
Oya, nimeisha
Ay, 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 ay
Tukideti, tukachana, ujwe sio mpango wa Mungu baba So kini chiti na kuchiti, oya sijali hata Yupo taini pena kwenye moyo wake sio wewe hata So tuliza kumwe ujanifiti, sukali yaka
Ebana we, nakueleza, nionge, kingereza Ebana we, nakueleza, nionge, kingereza
Limeachwa ilu, you'll be fine Limeachwa ilu
Thank you for your time
Ugini ache ni siku moja natosha kulia Ugini ache ni siku moja natosha kulia Siku ya pili natafuta baby Siku ya tatu nikikuita dia ex ndo imeisha yo Oya ndo imeisha
Tukia chana kurudia na chitati
Ndo imeisha yo
Na tukikutana na kukunjia kibati
Oya ndo imeisha
Ay 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 ay
ay Imeisha yo
Unijetu
Umekuwa singorabana, hakuna chakubanana Ulizu umetoka wapi, hata usiku wa manana Umekuwa singorabana, hakuna chakubanana Hakuna wakuuliza uliza, hata urudi sana na
Chef, chef, chef
Tukideti tukachana ujwe sio mpango wa Mungu baba So kini chiti na kuchiti, oya sijali hata Yupo taini pena kwenye moyo wake sio wewe hata So tuliza kumwe ujanifiti, sukali hapa
Ebana we, nakueleza, nionge, kingereza Ebana we, nakueleza, nionge, kingereza
Meisha yu, oya
for your time.